This symbol means?
Legs.
It means legs. Yes. It is for?
Legs.
Ngeze neva kusomere yonefu nendoze muatela weguli chote cha zero alero chiru denga chinyola chokanga nchukumye ulishiro lengua wondo tangato tute wa musema nyichichi ate buli lwenguloto luwe onero kuatane mburotulo ulijonja gala mkulawe kutegeze chendi konze na enga mkutia bigambo byoni na binje tandi kwa yoye mkula ukakati kangume kakasabu chanzarwa wewa olaba mkuzemu ne wale mikuano siri wakubandi wasungo wabula na linda netegereze kakati nze chengamba tanti kakati olikucho tegete mani njagala kwa galo njagale watu chari musomero nange weguli lubanyuma tulikanya ngoma zoku sumu kamukutwale mumaka kasita uchari kachiva yanga tenange chari mutondifa wangu chawi unuleyo jotu nulana kama soko biro lavi kovisini anti mulawe mwamwe nyaye nyamorike mwenyezo ya unda wabuinza
yogera nse mpulira nti denjo simanyi kasole kulo wabadde ku ssomero ng'olabi ng'oli mulamu otabuse omutwe siri ku mikwano nse era abazadde bankuma kyovaola bansomye singa nnali mbigenderako gimasiba yeetawula nepita naye n'okukula kwetta kuna bawala tulabye ebizibu ntandise okukemebwa buli lwekuba pikica ku buli omu kyaŋŋamba neewunya abasajja n'okuba nnali nnoonya abawuseeko mu njogera n'emidatabe ate maama yaŋŋamba nti abalenzi mwefuula tumwesigika katyo nimbalimba wano mbala nfiiriza omusomo weebuzeebuze mala okunfunisa olubuto weerabye by'olejja ombonyeebonye mbadde saagala basajja osinga buli gwe kiwa nkwesize zikiriza by'oŋŋamba kyokka byaffe byakyama osaanye okimanye
kalakukakasefiira guno omukwano gwe nkulaga amaaso be bajulizi ose eri bashooti ng'omutwe gukyuseeko ngera ddala kazoole giri bamimwa gyange likiyinza okukyatula amazima nti nfina nkukooye kuliro obuswavu bw'omutima n'okuweemuka mu nsi wakiri okufa mukama nsabye obe mwetegefu nze okwegaana fiino ntwale mugeyeena kati nja kuyita ewammwe ekyawulwe kulokuloko nninda ku fene
nenda tujayo wati yoja kusande ichaje bali ukankwesika amazima kuba banji binganye newali emikwano
jakubulire engato nkutwalenga ku ssomero olwekulo nkuleete jakuleetera omutwalo weerageyo ku ssomero naye bakutye
nenda saagala sente wati ogula obukomezawa yonina
tulabagane fiina anywerezaawo tuseeyongera okunyweza
bayiweera bakiwaitayo okusande lugambye bambitonyiwa
tewasomye leero nayiseeyo ku ssomero saakulabyeyo nobati bwe mubuuzizza ŋŋambye munno bakugobyeyo ddala kiki
mazima bukya twawukana natandika okulwalirira sebakatulo mutima gunneewuuba entunno sinezimba ku kasifuna n'amaanyi bulikendya nensesema amalusu negesomba mpulira okuzunga saagala okulya ng'ejje n'ebinyeebwa byanjiye n'amatanago metroni yaŋŋambye nti muwala bakusobya ogirodda waka wakannatuuse baggulokko maama ng'ali mu nnimiro taata yeekunywa maama namubuulidde nga mubuuze ekyokusoba kinnyinyonnyole ku butuufu yasoose na siri koruva nyuma tena itaba nange kwe kumwesega tato rako myeo nange ne kumulira tindo basobya ye kwe kutandika okuyomba n'olugalwe najja yokwe kukuba ekiro kyasembye yokwe kumbuza chani na nyini lubuto yangu omulete ndowoozo kyajjukira byonna byewayo ngabi luli mu kusooka z'ekikulu kye ndabawo okunfunira wembeera weetema luli
bina biki ebyo by'oyogera sookwete mumpulire simanyi otamidde Nyanya wambutufu chinebio vyali vya kuwa mustandi chikoze Uruwa sitane yankerane mbalanse kiwayo kakatiruno Ongambye bako vye wa mwenange nyumba jesiri na kakativi chevyo Yukila sona kamba ntio maranga kwebala mkuche neshiro Kweshichi wala baby ntuntibi nzo kwefula noto kana koha Zibu wenenge tesinga sibye gana chitao wakami Yechi chisibye gana ni mjulize yali wa magezi gonina Ndagobu kaka kubole seye bameka bekwanye sizarangako Na mwaba wala mulimba nyoru kugamba no itika chichite wagana Sigana gamba no gana vino vyonda vyandiso musangu kusinga Nenyoko kumutu alira mungu achi ya mpitanga mukona ye karave Kasita nawe wakirizanga tomaze kwebala mufembi tusibwe Bebi tuwade musomero nga tekuli yali azadde tuono naganye Wangamba tuya galaba sajia rwaji kunze wakirizana kukaluhoze Kasita nawe wakirizanga tomaze kwebala musiri na sobi Ozi tukende womusa wageze kukuruja muwe rukuta bivyo Kakati okaba bishimula benyine ati bulonza lidogulwa Kati ojirota ewa mwenyongero kubyekanya bwe bakuba guma tonjogera
Tata yangu vyenyo kwe kungo bawaka Yangu siso msajja ni kusibira mazima sako gete Singa na mvuli tere chirecho ya nise ya tamie huko Chokana kumye chama ni kukatene kumibobute kwe kucha Tiwa wajanu ngamba mububosi kwenali musa kukayanya Kachora bambazo kusobana basati mango vyewe kumyongo be Ojiru chane gana ngeta kweta neje onze sivo na mona
Ujia kumala gankango ntiso kweta nekole shinange netuke Mkukambia siri na sente sinatuka na kuwa sanchaso mamanya
Kakati tugendeka tata kwa marukula wa mtesonde keka
Kajitao wakambie mkamba funo mwelanzi tanda bangako Yetugende mkambe nchanti mkulwe shinde sewante mulu imvako
Vye wali njirira nalisagara kusoma na webileke Hava saja mwefura kativi chevyo vyo yogera jukira luni Mwankwa nanga wekonza nesimbi ngondaka njinji zata wakati Wanga baboli nevi tuntera chango kuntwala kakati mpasa
Zendari mkusakira koyaba wala mwaba mutiabata sakiru wako Mungambo jande kukusoma nza undabanga saka wesirikire
Obe nyumba jotori na pasente ndage singo basenga jevali
Eche chiteso choleze chija kuku yamba nyotambuli yao Wabula nzisiri na sente yomu tuwa soma kula wagenda weole Uja kendo sula makuho mpaka luoli tuka kasita musana Chinyambio kwe wonye vizi wanya wasemba gama ngukoti sika kuzala
Nani genze wanyoko ne mukabile vizi watena ye mutia
Kati mami omu kambira shinze tondete rabisi wabeka valike Mami nebo omu kambo chepe tagenda kubikiriza tomala visera Tulabaka nefino rubuto kufuna kurusi batoti alukabe
Fred soko de kaka tonde sotia sama nyirirwa sata chiwo omukwano munako kenzo tia komba olabe banange bawala banange mwena bali musomero mwe wala abasajja bali nakala nyingi bali nejeru yeruko nindala pulaka majira munjeru etukula kwekugamba noitika nange bwenali naye pulaka lwali jogenda kwejusa mazima kikite wagana kaja ntunulira nkene kamulabe nyini wankimbo sanye werowoze
Mazoku chekanya vyo yogira vya mazima toru uto luangi Tonyi woku daze nyomba techapi mama tiresi papa pantyo Bawala mba kenze nyolu haba sajaba kwana na bulwe chitufu Nolwe cho wafuno luvuto yeme meye kwesti bilo musajia kwa luwa Asoka na luwa tofa tofa na luga na ntichime wenye gao Bambi baba sibiaba na banjibe mutaza dembulu wakuba kuzala Tofo sango mwane nyido ni mubanga la letari mochika Matuka musongo dobu gerali na muenda matama kama yuka Nocha chancha bozate songo mana bozate sita la uo Chino siba vubuka vuka na bakulumba tuadira mumwe kanya bana Mwaba wala chemba sabamu kwa miokuli mbenye umwete gereze Obolu uto lwa misako baizo kubanda ula tolu waka isi Ono fina nwanye nyozo mkula mama simeira taranga sute Fina weba lukuma fe waliwe tuwa sivira tukede mkwari Nsinde nosi matata uka yumbati vya fe vya kubawu Mateka muteke rono ya nalu mazalo wangeze mutute bayi